Instagrammable as I shoot that day. I think post hashtag in your spelling. How's a suga? Let's play. Pela na na nya kalabu. So gumbuga that way. Insecurities we're letting go. Can't pull the future back here. And I'm gonna show it on my me. Ehlega nami themba lami noma kanjani penda fazi mina ngishona mami benohlega nami themba lami noma kanjani penda fazi pela nalentsuku kasifani dali embuye ngikuthandele dozi. Elinye ilanga ngizokuthandele eduze. Phela nale insuku kasifani dali. Ambuye ngikuthandele eduze. Elinye ilanga ngizokuthandele eduze. That day. That way. Memories Instagrammable as I shoot that day. Fire emojis ngoba's flammable. I silly put I can't see. Hurting you intentionally, I'm planning to. Pela see too like gangway. Some road trips and some edibles. City roll like camps be. Minangi showing up my me. When I say nami, temba lami. No maganjani, prenda fasi. Inangi showe na mami. When I say nami, temba lami. No maganjani, prenda fasi. Enenyazi, inanyazi, nsinga shibilega. Akumina ngedwa bona ubuhle bakho ziyakubona ezinye insizo. Enhanyazi, enhanyazi ngisengashiveleka. Akumina ngedwa bona ubuhle bakho ziyakubona ezinye insizo. Phela nale insuku kasifani dali. Embuye ngikuthandele eduze. Elinye ilanga ngizokuthandele eduze. Phela nale insuku kasifani dali. Embuye ngikuthandele eduze. Elinye ilanga ngizokuthandele eduze. Phela nale insuku kasifani dali. Embuye ngikuthandele eduze. Elinye ilanga ngizokuthandele eduze. Phela nale insuku kasifani dali. Embuye ngikuthandele eduze. Elinye ilanga ngizokuthandele eduze. That day. Yeah.